Government yategeezezza nga bw'egenda okubunyisa enkola eya Teachers Effectiveness and Learners Achievement gitettera mu masomero ga gavumenti gonna okwetooloola eggwanga okukendeeza omuze gw'abasomesa obutabeera mu bibiina kyokka nga basigala bafuna ensimbi. Enkola ya TERA ekozesa ebyuma bikalimagezi era ng'eyamba nnyo okutegeera obudde omusomesa bw'atandise okusomesa ssaako n'ebbanga ly'amaze mu kibiina nga asomesa era we twogerera ezeegesebwa amasomero ga gavumenti agasoba mu 1,140,000 okwetooloola eggwanga. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire omwogezi wa Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Dr. Dennis Mugimba ategeezezza ng'omuze gw'abasomesa okwebulankanya bwe gwotaanyizannya ebyenjigiriza naddala mu masomero ga gavumenti ng'era abazadde n'abayizi bangi bazze beemulugunya nti kyekiviiriddeko abaana abamu obutayita bibuuzo by'ebyakamalirizo. Mugimba abulira ategeeza nti oluvannyuma lw'okukizuula nti enkola ya TERA esobolera ddala okumala ekizibu kino, basazeewo okugibunyisa amasomero gonna aga gavumenti. Timothy Sejjoba, kamishona w'ebyenjigiriza ebya waggulu, ategeeza nti enkola eno yaakuyamba nnyo okulwanyisa omuze gw'abasomesa abasuulawo emirimu kyokka ne basigala nga bafuna omusaala okuviira ddala mu gavumenti.
Abasomesa balina okulaga nti bali ku ssomero era ennungamya y'abakozi ba gavumenti eraga nti obanga tokoze ennaku 15 nga twali ensonga tusasula musaala. Olwekyo TERA eyamba buyambi kutuukiriza kino nti abaana abanga tebasobodde kugikozesa tebajja kufuna musaala. Okusomesa mu luwummula tekukkirizibwa era bwabanga waliwo ayina amawulire gonna ng'amanyi tolaba amasomero agasomesa mu luwummula ategeeze bekikwatako era bajja kukolebwako nga bwe kyetaagisa. Ku nsonga y'ebifo ebiweebwa abaana okusoma ku gavumenti ku yunivasite, ensonga eno eri mu kunoonyerezebwako era efunaalungamizibwa kabineeti olukiiko lwa baminisita eggwanga ajja kutegeezebwa ekipya ekinaaba kituukiddwako.